baba yenza mongekho uqala thingimu hle ngimuhle bese sondele tu ze tuze oh mama ngikhathele oh mama kukhona into baba yenza mongekho Sondele tu.